Sisi tunauliza viongozi wafuatao. Mheshimiwa Rais William Ruto, wewe ni Rais, Supreme Court ilikupatia nafasi ulinde inji kwa miaka ngapi? 5. Na hiyo haitabadilika, utakaa hapo for 5 years. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, you have a right kutuma watu wako kwa street wa demonstrate peacefully. Kama kule South Africa, polisi wanakaa kando huku, kando, watu wana demonstrate, ikifika jioni, wanarudi kwa? Wow. Tunataka hao viongozi wawili, mupigiane simu, mukae chini, musort out this mess once and for all.